kwanini kesho? Check it, kwanini kesho?
Allow me kwanza ni jintroduce. Bad bitch neza kukuseduce. Flow ni tamu tadani juice. Kumbe ni asiwa ni na misuse. Nyi mna nisaka mna tafta hu. Mina tafta ganzi ni ongeze boobs. Hii ni sure swezi ya siu. Mama dila na igame na itaji lube. Huniwezi weru di gym. Hiyo si forensi ukidin. Ati wangeshi where have you been. Minimal gun safi clean. Watagwan, washabang, mashatan. Watahang, tasakan. On my hand, ni I'm a fan. Muna mess an independent girl. Tunaiwacha yende come. Meni kufia kufa. Nili one huyo buda sinipende son. Nataka chalio manga. Anani wachaka Millicent kwa kitan. Is that your rapper? Mindo lifanya baki fan.
Of course ni party kama si payday. Dish do ni party, grab your ticket. Still demanding street cred. Kama si uradi go tire. Malgan safi. Shika mambihe. Shika madauban, shika matire. I can't wait hiyo mzigo ifike. Of course ni party kama si payday. Dish do ni party, grab your tickets. Still demanding street cred. Kama si uradi go tire. Malgan safi. Shika mambihe. Shika madauban, shika matire. I can't wait hiyo mzigo ifike.
How many times do me mada GTA? B-boys ni my mission past. I ain't no killer but don't push me. Check you mniga nataka to cast. Big sis ilio shawa shoku kichacha. Ni one call na gang in a bus. Oh no, wamepiga my stainless. Still easy zetu they can't get fast. Qualified things, certified things. Easy side to copy my beats bro. Nyini wakidi. Easy meds go out of reach. Under 18. Car bench you are under 18. Son, skiza. I don't play with under 18. Sound unasikia ni freshy. Kwa track na Queen Wangeshi. Kwa rap ni cheesy freshy ha. Kwa ground mini toto wa Messi ha. Ha. Usilete u dead ha. Usilete u dead. Tunakilka hesi.
Of course tu ni party kama si payday. Dish do ni party, grab your ticket. Still demanding street cred. Kama si uradi go tire. Malgan safi. Shika mambihe. Shika madauban, shika matire. I can't wait hiyo mzigo ifike. Of course tu ni party kama si payday. Dish do ni party, grab your ticket. Still demanding street cred. Kama si uradi go tire. Malgan safi. Shika mambihe. Shika madauban, shika matire. I can't wait hiyo mzigo ifike.
2 weeks ndo drop ifike. Silio shit ndo ndo msisikike. Arrest in zoko drop iskike. Short na bongo from quarter ticket. Allow me peg and listen. Niko kwa trap sitoke inje. I'm allowed na siza finje. Get your snow kabla nzikinde. Bop bia na dine ikinye. Confirm ali kablo itise. Nanga mvako za ground. Na lina maplug kabla nitishe. Na re-up tena. Kaka kabla ziishe. Na bring your smoke, akuna taja ni titishe. Tuko 5 ejo na ma flavor man. Kikale juya hewa man. We request 5 flavor man. Utapewa man. Tuko 5 na ma flavor man. Kikale juya hewa man. We request 5 flavor man. Utapewa man.
Of course tu ni party kama si payday. Gish do ni party, grab your ticket. Still demanding street cred. Kama si uradi go tire. Malgan safi. Shika mambihe. Shika madauban, shika matire. I can't wait hiyo mzigo ifike. Of course tu ni party kama si payday. Gish do ni party, grab your ticket. Still demanding street cred. Kama si uradi go tire. Malgan safi. Shika mambihe. Shika madauban, shika matire. I can't wait hiyo mzigo ifike.